Yeah. Yeah, my name is the super rapper, check it, the freestyle master. Stay according to the flow. Yeah.
BJ Mass, we
home. Pereza, Yamada emusile kamba tere hiti Hebazili sekaba nyoka biliti Freestyle juu nekutuhati Nekulise nyama obwali kujeviti Yamada emusile ngabati ishati Nekamba tere mnumiru ejibiti Freestyle ninji kunako magati Ninjira lomo na kesho ya mabati Aiso ya poni nyote nikagula viti Alinya flow tech fading Alinka robot Bafika ropa ni mbirisi ya nukusinga rabbit Rapu ni nzita anyu wote nkwe samaji kumichukosiki Japona nyo na viva wa maiki Bata kumaya nyo ni nyanyu na tekniki Yamada emusile nchitera buli side Yeah, nchitera buli side Pereza, Mike, and Babure. Ya mwane mwetengene na kamba tere jeki ya mada MC na chitera ulipata batesi first time wanyibu zangwe chinechi ya mada MC na chitera uliside rap tizi kudiba ni kame mwole kadi gedra rap jito chiteri wanyo sagadi ni wakadu musambo chio vera hadi big noso magalando chino mahani rasi imo tati niwe chito chine gai dunya flow chiga flow yonu kwa mhanda katu jitambu za mwomuli wakando utansazi chifula nyuoni bani chenda hip hop ni jumatina kwa ikibenda rap zanyo zio saji sali ranke senda batina wako mwari nyafula wati kubenda ya mada MC biku gamba kiku saga Pereza, Mike, and Babure. Yeah, Yamada MC the super rapper, check it, the freestyle master. Stay according to the floor. Western boy, style and entertainment, soldiers. Check it, buddy.
Producer Steve.